This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari nikuonyeshe fahari. Si nilisema sitofoli foli na nimechikuta nimefoli again foli na kupe siku zangu za uhai wote. This love, a time come sugar, a time come pipi, time come sali, oh this love, time come sugar. Tamu kama pipi, tamu kama salio. Wanangu ikicha kike ini muso kaputi. Amenifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Kinipiga kibuti Makapata na mazishi Tabeba maiti Nanadhani kwamba Nimefika mwisho Misitaki tena Awi wameniweza Kakupe Siku zangu za uhai wote Kakupe Upate kitu japoso vyote. This love, a time come sugar, a time come pipi, time come sali, oh this love, time come sugar, time come pipi, time come sali, oh this love.